Kind of young Hambeda. Yose, big away. I was a banta tail away. I've been the loose patega. Baba pela mina ngiyasithandela. Asithi shwi, siyadubana, senza imali. Ubumnandi siphila life, wesithandwa sami. Uhlala ukhona enhlizweni yami. Wenza ikhanda lami lizule, njalo ngikufune eduze. Awentaba sikude. Singisithe lisithandwa sami.
Sí.